haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad xiliyadan oo kale dhegeysan jirteen, waxaana inoo soo diyaariyey Jamaal Axmed Cusmaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waxaa maanta studio v o da nagu soo booqday Aamina Muuse oo ku magacdheer Aamina Isirka, isla mar ahaantaasina gabar daayar oo waddanka Maraykanka ku dhalatay kuna barbaartay, hase yeeshee xiise gaara u haysta dhaqankii iyo heesihii Soomaalida. Waxa ay leedahay podcast ama warbixino ay ku daabacdo bogageeda internetka ee ay bulshada ugu soo gudbiso qiimaha iyo sida ay bulshadu ay tahay inay ula socdaan heesaha iyo dhaqankii Soomaalida. Waxaan jeclahay in aan Aamina ka wareysto arrimo dhowr ah. Ugu horreyn, Aamina, ku soo dhow studio v o a.
Aad baad u dhowahayn.
Waa tahay Aamina, marka hore waxaad sharaxaad naga siisaa sidee buu ku dhashay fikirka ah inaad samayso podcastigan aad uga hadlayso arrimaha dhaqanka, heesaha iyo sidoo kale waxyaabaha ay Soomaalidu asal ahaan ay leedahay?
Ugu horreyn, maan doonayn podcast inaan sameyo. Inta horeyse waxaa sameey blog ama qoraal internetka ku qoro u keydiyo waxaa soo maray inta dalki tagay, inta qurbaha joogay. Hargeysa waxay igu horeysay inaad tago 2015, kobo waa sii noqnoqonayay, and then London aad tagay, Finland baad tagay, and hintaasoo dhan waxaa aad ku jiray bandhig oo dhaqanka iyo fanka. Hargeysa book fair, Somali week festival, waxaasoo dhan. So waxaa arkay qof kasta qiimo kule dadka Soomaalida, and Soomaalida siday soo dhaweeyeen, and sida xooga loo saaray dhaqanka, hidiyaha iyo fanka. So intaas kadib, then marka Mareykanka kusoo laabtay iyo shaqadeeda bilaabay, and you know Mareykanka iska joogay, then weli waa ka hadlayay waxaa soo maray, waxaa soo arkay, aniga waxa igu korday you know fikirkayga. Intii ugu horeysay waxaa moodayay you know wadankii markaa tago inaa dadkaygii la kulmaya inaa aad u jeclaan lahaa, inaa iska degi lahaa. Waxyaabo kale baa kusoo baxay oo kooba weliya ka hadlayay. So inta ugu dambeyn dana saxaabtay waxay xooga ii saareen oo kooba like but editing is that like you do the gillian podcast in asamir in a dadka kale you know la wadaago waxa soo maray, waxa soo arkay. So isirkana sidaas ay u bilaawday 2020 anaka you know aduuka dhan kala xidhan oo xaafadeena ku kala joogna.
Waa tahay magaca isirka ayaa ah magac cajiib badan, sidee baad ku xulatay markaa inaad magacaasi aad barnaamijka ugu magac darto?
So ugu horeyn Aamina Isir ba you know magacayga like you know like oh my god there hayo and ayay hooy bay siisay magac cusub marka la kulmay, marka ugu horeen Hargeysa isku aragnay. I was 25, I was standing about and chill, so qof yar maana hayn oo markii ugu horeysay ayay hooyana arko. So marka fahmay isirka like macnaheeda, then waxa ka fikiray what I realized was that you know way we started doing this and way add of farxad ina dalkayga ku soo noqday, dadkayga ku soo noqday, Mareykan ina ku dhex lumin. So then isirka there were you know hadan Mareykan ku qortay dad qurba ku qortay wax kasta ka bal inta dabeyn lagu daray you know sidoo Soomaali noqdo, isirka also waa magac Soomaali asala you know. So then waxa doonayay podcast ka ina lagu bilaabo ina ka hadlo isirkayga you know marka dalkiya tagay waxa soo arkay, and then noloshayda sidoo like you know kala baladinya, then isirka sidaas kale will also develop or we'll see balaadin lahaa.
Waa tahay Aamina, marka haddii aad dhegeystayaasha la wadaagto waxyaabaha isirka aad kusoo qaadato ama barnaamijkan podcastiga aad soo bandhigto, waxyaabaha aad kusoo qaadato maxaa kamid hadaad sharaxaad ina siiso?
So waxa aad xooga u saara dadka Soomaalida, especially you know sidaad sidaas ka hadalnay, hooyaday baa wareysaday, aabahay baa wareysaday, asxaabtay Hargeysa la kulmay baa wareysaday, dad bal oo kala duwan oo aana like dalka ku dhalan baa wareysaday. Sida laga hadlo de qof kasta xaq buu leeyahay you know dhaqankooda sinjigooda iyo dhaqan like you know inay bartaan, but also inay connection la yeelan karaan. Kalabaad, heesaha aad baa u jeclahay. Heesihii hore xoogaa u saara, kas heesihii hore waa waxa namawada like dhaqanka iyo heesaha wax namadayn kara anaka Soomaali ahaan. Meel kasta dunida joogta, waalid you know qof yar, qof dalyar ah, heesaha Soomaaliga ba you know wada dhegeysana. So xoogaa saara heesaha as well.
Waa tahay, waxaa jira dhalinyaro fara badan oo adiga oo kale ah ama wadanka ku dhashay ama iyagoo yar wadanka la keenay laakiin hadana jiclaan lahaa in ay sidoo kale wax ka ogaadaan in dhaqankooda in heesahooda riwaayadii hore Soomaaliya dhalinyaradaas oo kale ma dhacday inaad la hadasho ama aad la kulanto hadii ayba dhacdo inaad la hadasho ma jiraa waxyaabo aad ku baraarujiso sida aad dhabahaad adigu qaaday ama wadada aad adigu qaaday inay qaadaan oo kale
ha aad iyo aad I think waxa ugu horeysa dadka way ka baqanayaan you know inay dhex galaan they're like afka ma ku hadlo waxna ma ka garanayo laakiin aniga meesha ka bilaabay hooyo aababa wax weydiin jiray and marka cilmi baaris ka sameeyay Soomaaliya dadka waxay soo mareen dan markaa shakana waxay la wadaageen you know noloshooda waxay soo mareen saas oo kale so waxa dadku sheeglaa ha ka baqan dadkaaga iyo dhaqankaaga xaq baad u leedahay diiga waa wada leenahay sinjiga you know is sinjiga wada leenahay but laakiin dadka iska wax weydii and you know it may they could probably make it a little bit difficult into horaysa you know maybe
before islamic
yeah in yar but well wax kasta mata wax baranaysid you know like hog yar baad soo maraysa laakiin ku dadaal YouTube wax kastaad ka helisa heesi hore there's a YouTube page called Somali Music and Culture and ruwaydi hore oo Somali lagu digi jiray even in like Baydhabo meelahaas baad ka helisa heesi hore dan halkaasaad ka helisa imika TikTok Sudan Sarar baa la wada digaysa but like there's a lot of stuff available online so if haddaad la qabsatid koob iska daawo dan afka iyo luqada waxaad soo dhan waad la qabsanaysaana
waa tahay dhalinyarada ayaan ku gudbi jiraa su'aalihii la xiriiray wadankan ku dhashay ama ku barbaaray ma ka heshaa falcelin marka ay dhigaysaan barnaamijkaada in ay inta badan barnaamijka luqadda ingiriiska ku baxaa mar qaarkood laakiin luqadda soomaaliyana waa ku hadashaa dabcan waxaad ugu talagashay in dadku ay fahmaan kuwa soomaali ku hadlayo kuwa ingiriiska ku hadlayo dadka halkan ku dhashay ama sida aan ku sheegay ba halkan ku barbaaray ma ka heshaa falcelin ma ku soo diraan fariimo ay ku leeyihiin sida wax u qaban karnaa sida maxaa sameyn karnaa barnaamijkaagii falcelin noocee ayaad kala kulantaa bulshada halkan ku dhalatay ama ku barbaartay
because badanka you know waxa iga yaabiyay but dadka you know dalka ku dhashay ba aad u jeclay so that podcast gay because they're like oh aad bad will you like heesay hore your dakhan kaad ku xidhan tahay but kuwa halkan ku koray waxay tahay laami you know and even dadka la hadlo dadka la wareysado waxa kalina you know wili soomaalinahay sinjiga iyo diiga waa leenahay laakiin halkan badan waa ku kornay waxay u tahay meel ay labada dhaqmood you know kuwa qurbaha ku koreen iyo ka soomaaliga meel ay ku heli karaan so also representation waa wax aad u poya qof sida adiga oo kale inaad aragtid so that's also why hoga waxa uu saarayna af ingiriisi ku hadlo because sida adi weydiinaysay intii hore dadka marka wax soomaali maqla hantay halkan ku koray dan maybe aad ma waxaysaynaa ma la qabsanayaan because waa wax ka fog oo aan si fiican u fahmayn laakiin af ingiriisiga aad bay fahmayaan and sidaa u hadlaya waxaa soo maray nolosheeda waxaa soo dhan waa you know something that they can also relate to and so a lot of times what they say is that you can wax doon dalkeenay tagaan or dhaqankeenay la qabsadaan so waxay u tahay
dhiirigelin
no but also like a roadmap
what tahay amina and waxaan sidoo kale weydiinayaa waxaad ka dhawaajisay in dhalinyarada ama dadkii kale ee wadanka joogay ama halkan yimid iyagoo weyn laakiin dhaqanka soomaalida yaqaana ay yihiin kuwa aad u xiiseeya maxay ku dhahaan dadkaas ayaga markay arkaan adigoo halkan ku dhashay
halkan
ku barbaaray haddana dhaqankii sidaas aad uga hadlaysid oo barnaamij oo maalin kasta aad sameysid oo toddobaad kasta aad sameysid maxay ku dhahaan dadka noocaas oo kale
aad bay iga yaabaan sida adiga hor weydiisay waxay weydiiyeen sideenan halkan ku dhalatay ba weli sidaas you know dhaqankeeda ku xidhan but laakiin I think also for them it's a motivation you know hooyo aabo imika afartan sano bay Mareykan joogeen way ka tageen dhaqankaas hore laakiin hooyo markasta markay aragto anigoo heesaha dhegaysanaya aad bay u farxataa but then also way up that she's like inantan maraykan aku dhalay siday soomaaliya imika iga badisaa but waxa dadku dan doonaya inaad tuso maaha mid uun inaad kala dooratid dhaqanka halka mise dhaqanka dambe labadaba waa isla wadi kartaa waa muhiim dalkaad degan tahay inaad horumar gaadid sida you know dhaqaal ahaan dalkaas ku xidhan laakiin dadkaad qofkaad tahay sinjigaaga meeshaad ka timaada isirkaagii you know inaanad ilaawin and also mid kala kugu daraya waxa igu yaabka badnaa the most listeners on my podcast still kate children
toilet wow
so even if the probably that oh somebody when I'm somebody when I call you that you know you can have a greet the way la qabsan ha
marka dhigaysiyaasha ku dhigaysta barnaamijkan badan kudu waxay joogan wadankii oo ma joogan qurbaha waa taay gurri gurri mar aan xafiis ku jirnay waxa aad i tustay oo aad i sheegtay sawirada fanaaniin hore sida ku soo gashay inaad fanaaniintii kaliya ma aan codadkooda kaliya aadan dhageysanin muqaal kooda xitaa aad galay kuwii hore
haa bigu waxay ku xidhantahay horta aniga qaar ahaan muusika aad baa u jecelahay laakiin I think funka waa sida dhaqanka Soomaaliga u dhex galay so waa ina heesaha waa gaar ina you know dig inal dhageysan oo jecelay so laakiin shakhsi ahaan dadkii hore sida yihiin waxay soo mareen imika there was astaan waxay soo bandhigtay like muqaal yaro kooban oo cumar duulelaan xaysa laga hadlayo like taariikh noloshiisa you know mareekanka aad joogno qof kasta wax wadankan saameyn u leh noloshiisa dhan waa la wada garanaya so waa qasab dadkeena soomaali ina saas oo kale la wada garto wejigooda waxay soo you know taariikh nololadeeda because dadka hore haddaad weydiisid like dadka waaweyn waalidkeen oo like it's not a big deal to them way with the garana way slow koran you know what that's the area but anako or that yara or halkan ku korayna you know they're like celebrity stars so funka ad ba wixii saya but also madonia magacahooda you know in la ilaawo so even markasta like I always muqaalo doodi hore you know in their prime like what the kitchoge waxay kamid tahay you know dadkii Soomaaliyadii hore
waxa kale oo ku celcelisay marar badan in heesaha aad xiisayso kuwa xiisaysana heesaha hadda kuwii hore kuwii dhexe yaase jeceshaha fanaaniinta dhegeysataa
heesihii dadkii hore unbaa jeclahay kuwan imika jira waa la qabsaday like so I dhegeysan karaa laakiin haddaa ka hadlo fanaanid ayaa jeclahay like number one is Saad Ahmed I did a podcast episode where I said I'm a Javed Alan Haristo that's my number one favorite ma ka xiisa dhaco I like Amina Abdullahi Khirsi Lana Hissa.
Okay.
And then you're gaining it all as much. Oh,
okay. Yeah. I had that. Uh-huh. Dina ay gabdhaha unbaa sheegtay ragga ma
no like hasan alan marmar baa dhegeysada iyo axmed mooge laakiin fanaaniintan dambe uun baa ragga dhegeysa like khabarkeeyo sharma boy خالد كامل
سلطان سيرا مر بس
اوه يا 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 سلطان سيرا يا بن امي معان هلا
معان هلا اوكي وات قدام بنتي ما حد برانشن قصود قدامي سواء فرصه ولا بسالي سنيسا ما انت عن قصيمي
I would just say that واحد دنيا وناس انا كود دميو that dakhn kawad waxa wada leenahay so qof kasta despite how they like present themselves or who they are but qof kasta meel kasta ku kore ma had dadka ina laga fogaayo or dadka ina laga xiisad dacowstay oo maadiga halka ku kore maxa waxa like I want to say dakhn kawad waxa wada leenahay so qof kasta qof Soomaali ah qof Soomaali ah so dakhnka luqada fanka you know xaq bay u leeyihiin and maha I think wax una laga fikiro in dalka uu ku soo baxayo imika dadka qurbaha jooga aad bay u xidhan yihiin you know dhaqan maybe it's a little bit different we could do it because obviously qurbaha la jooga so waxyaaba kale lagu daray laakiin aniga waxa dadka la wadaagi lahaa which is say the sinjiga like aqiimeyno
aad bay u mahadsan tahay taasi waxay ahayd Amina Muuse oo ku magacdheer Amina Isirka barnaamijka madasha dhalinyarada toddobaadkan marti noogu ahayd waxaana aamina sida aad maqlaysaenba ay diiradda saarto oe aada u xiisaysaa barnaamijyo dhinaca warbaahineed oo ku salaysan arrimaha sugaanta iyo fanka ee dhaqanka soomaalida gudahanna barnaamijka madasha dhalinyarada intaas ayaanu ku soo gabagabaynayaa tan iyo kun dambe nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo nala socodsiinayay barnaamijkii madasha dhalinyarada waxaadna ka dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaanaysa Washington.